mukonye ko na yesime malabi tono binyini omanyimba de bana munimiro ndikachirize bena yimbaloli ajana sawe chimira yete sanga umura muna wagana nango sisire basaba simusango mbera chetegereza mbera wabata neke muzo chumuza bacha tabasenge kenya makuru wabuguru mabali buchegirisa patunulange kuburi muga kizibu chakutunula mfunza ikibondo nukireka yombo jiwonyi nolo chibigambo bengendo kugira kumufumuro kwejo chubuza kanso kene tondere mukamu baba imbi bananga banyiga basudde wadde balina ebigendeerwa gye binakira omuganga teyalingizayo ebinaabatungako abakubirambulula tebyandibadde bonna bino byolaba abasanya muka bali bakuwangala bafune n'obutibwatibwa bwe butyo bali bakufuna ensimbere zibaggweku oluvannyuma beetundeko bye bakola ng'omwali kukwana olupanka n'akola mmotoka kimulumiriza okutuuka lwalifa n'alisalimbira ku kitanda kya munne nga naye akirabanga ekituufu kyakola abaana baabweko ne be balizukuza bali bonaane bakubye batamanya n'amagenda gaabwe gali bakiwuzumu abakungu baze basenga ebikowe omulimu gwakufuukamu ekivume n'oluvannyuma gukogombe naye bwe kuba guluma yaguza abatayenga musaye mu ngalo kituvunanibwa ayi taata za kukuwoola ze gasuza enju saasira omulimu guno ogutojjere nga bwe gwali otujjeko ekikulimu gonya bwe kubuulira bifa ku kima towakana kubuugawugamu naye byolabamu wakyula gyokola batukulindira olwebyasimula midiya gukonzi byakadongokamu olwefumbe gwe gubingwembwa nabino ebiwufuzi ebyabinuse bannabitone ndyobenga bumu nemwewuluntamu nemwewalana okujjuba okubibakutta emikono abantu beeyiririza munsimu ne beerogati ne beekongokako naye okuvuganya kemwakudibya ko n'ebidongo ebitawoomesa mmere kosa n'enjiiya ey'ekibogwe ebalowoozesa bwe mwayimbye n'ebyekijja bye mwalowoozaako lyalifumu erisinga ekitala nga bw'otagalamizibwa busansula obeerawo ebubundu mukanyomerako tukanye abamu bandigenze bwa firingu taya ng'akamiliyoni n'abafaananako nga nabo bateekebweyo ekintu ekyo kyanituyambye nnyo ng'omujasi bakoleera ennyota nti sekandi kati ewatuuse tumusaawazikwamanyi ganjegeri tuddira amagumba gasebadduka tugalinganaganya omwana wa namyalo gamaama nakuulwa ne mwabiriza omukunja wali tukawomuzaawo abalambuzi basongooke olusiringisize kuŋŋaane ne tutumulibwa ngujje ne bye tubakolamu bikole nusu onyumirwe paka wemuliira basembe nakyo nga bo bazikibwa kibumbyambo bamukozi bitukeneno zabayimba makulu mpaawo mwavugola bateesa byayogedde ne babyetikka kati mpolongo tali mu bikali n'ekitufu yagoba nnyo abalabi tubuyira gye tubakoola ng'omusimbu akoola nakati ne vidiyo ezibumujja kinyumunguzo nno kyennyini kifaanagana alingiza mu ffumbiro oba okutuuka gye basengejja n'omukundu gw'obutamanya katonda bannange ennyini balowoozi gano obuyinza Chakabura Dalutu say, Parida Zanyano Yasamirida. Then Nadiomukova Sengaja, Okumutangi Jakumbu. Nibia Marabanga Jetu Yumbida, Nadisoka Bilu Zaku. Katomuguaya Masentungo, Matamura Namonea, Sempala Navamokamba Yu. No kumwa nukurana saku Kalo kuyimba kukumbuza Dive panja ngari nako watu se Abela kumu imbi kwa sitora Na yate vanova nkurunga busa Bobe zilalaba wada wadaku Okutimba muyimbi nataja Mwambali sababu zunzu wupali Omulimu kwa figwe muzanyiramu Gendo timbe nyo kwa kuyimbire u Obungu sebe duzunga nizaji tuyimbira Kuhiloli nga tuingangi vinyira Kono budongo butuli tuli Neni wala jemi zindaru Banange nyambala uu Okunulira gwazo kuraba Gagubaku banyenga kine kiganja Gakizibu kubuza chako zesa Ataba kazi babela nobu kuku Jove nati wali yuduka duka Oba mindi zezibela muli Nandi chima uruga baluku Mugenda kumpali liza kore mira Watagala kuhichi waku Kwa kuye murabe wafena mbegu Mabaku yambako mubira mbwa Tata kadongo kama wabanga mugenzi Mpao mure kwa tekerekeka Numarwa mure mugwangi Siri woku wafisa Mukole konzate mwifobio mure mbe Mujia kufunda babitanira Atela uli wajete mokana Mboka sila toimba mukoka Banango utasoruza wadeva kupangisiza watami Kubaku nyure kendiki Babela nisariva kusamu Atenkira nivakule ingeza Waliwe tuyezi wakabirida Mwabatu kumpanyirizi nyavakozi Neyata njina musagwile chokulia Daloma njichiri unzikira Buli wakitone jomusawa Banga we mili umoje kinusu Ngeja ngejena gunjao Era mpagira mbasimanyi Ngeze wezi tabananu Kutuko lukumu mbumbe shiku Evyo kwezi kurabe konyeku Mateka nichiche mmanja